go my sister, my tafim. Away. Away.
Jaiva.
Oya,
po kwenye vipi?